na twawaba tukwatire wa mumanyi tulye pula kakati tuli mu matongo tuyongobere jeyo nanti twabula omulembe gwaffe gwafa sitani jata jetukenda tututunude ku kalenda kanonya kunya mwatuzika omujiji gwaffe gwamenyeka atete kukyasobola kudda okuyunga atubulira twesoza tulinga abasooka omunsi tulina kulungamya mabuki kubaffe ne bwe bakola kibyagala abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye tulina kulungamya mabuki kubaffe ne bwe bakola kibyagala abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye Tabanguka amakubo twagasengula uli omuwala byakawunju walaga. Let me ask you a question, where is your destination? Lachitumalaga pana natulinge misota mutaba tuli mukabitokana umasunda bayonze tenja tulina kulunga myama kibyagana abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye tulina kulungamya mabuki kubaffe ne bwe bakola kibyagana abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye. Twafune ndali nete tuleka bato bali chiche tuzimbisa tematabi tusimbe miti okunave mpaji. Please let us try, we should not let the children cry. Future yomoto kubera fine talina kusula mbikai boneleza na yesi na lukai tomu kuba kumuyu wa musai. Ikirize uri akazaka byoka mwikenyereze tangire mize asobola kubera nefiche na mwale mekubanga tulina kulungamya mabuki kubaffe ne bwe bakola kibyagala abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye tulina kulungamya mabuki kubaffe ne bwe bakola kibyagala abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu.